nitokeumba mapenzi ya kushika.
Mandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe ncuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane. Ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abatwumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Facebook na Twitter ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zimwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami ry'abapadiri mu gihugu cya Irlande mu cigwa cyaryo gishasha ryavuze kuri tewe impungenge n'ingene abahurumbira kuja mu gipatiri batera bagabanuka. Iryo shami rivuga ko atagikoze mu myaka 20 iri imbere abapatiri muri ico gihugu bazoba baharugwa kurusha bw'intoke. Ekleziya Katolika iravugwamwo ibitandukanye, harimwo n'ikibazo c'abapatiri canke n'abarengeye ku rwego rw'igipatiri bagirizwa gufata ku nguvu abapfasoni. Uku kudakurumbira kwinjira mu gipatiri bivugwa muri Irlande vya biterwa n'iki kibazo mu karere k'ibiyaga bigari vyifashe gute? Kazoza ka Ekleziya Katolika nakahe? Uhara rw'abapatiri mu gusana sana imitima n'ikibano n'urwahe? Ivyo bibazo biri mu vyo tuza kugaruka ko muri isanga y'uno munsi. Twatumiriyemwo Patiri Marcel Uwineza n'umujezuita sanzwe atwara kaminuza ya Hekima iri i Nairobi muri Kenya. Patiri Marcel Uwineza, mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Ikaze muri isanga.
Murakoze cyane kandi abo bose batwumva tubasabiye umugisha.
Ego, na twebwe turawakiriye, turi mu bariko barabumva nabo mugiye kuyaga. Muramaze gukora ivyigwa bitandukanye, muramaze kwandika ibitabo bitandukanye, ahanini biza bigarukana rukuru vyo gusana sana imitima n'amashuri muriko murakora nayo mwakoze akazagaruka kuri ivyo. Ibi bivugwa muri Irlande, umuntu yo kwibaza patiri ati vyukuri na abantu bagihurumbira kwinjira mu gipatiri nk'uko vyari kera, vyifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo ndetse no kubatwumva twenda basuhuje. Kwinjira mu gipadiri mbere na mbere ni ukumenya ko ari umuhamagaro, kimwe n'uko umuntu agiye gushaka na gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo yumva ko Nyagasani amuhamagara, akumva ko yifuza kuba yashingana urugo na kanaka n'umugore kanaka cyangwa umugabo kanaka. Ndetse rero no kujya kwiha Imana abapadiri cyangwa ukamubikira nabyo ni ukuba wumva ko Nyagasani aguhamagaye ushaka kumukorera, ukamuha ibyawe byose akabijyamo nawe ukamukorera. Mu biyaga bigari rero turacyafite amahirwe, turacyashimira Imana ko akiri benshi bifuza kujya kwiha Imana bakaba abapadiri cyangwa se bakaba ababikira cyangwa bagakorera Imana mu miryango itandukanye. Ikibazo rero cy'uko umubare ari mutoya ntabwo kiraba kibazo gikomeye
mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma hakurya akarere k'ibiyaga bigari muri ivyo bihugu vyo hanze vyo mu burengero i Buraya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku bwanyu vyo biterwa n'iki ko batabihurumbira cane nk'uko biri muri Afrika?
murakoze ni kibazo umuntu yasubiza mu buryo butandukanye kandi burebure, ariko mu gihe dufite nuko mbere na mbere kujya ku Imana nk'uko mbivuze ari uko umuntu aba yumva aguhamagaye, Imana iguhamagaye. Ariko ibyo nabyo ntabwo bivana yuko guhamagarwa ngo ujye ku Imana bikurira mu muryango, umuryango wemera, umuryango w'ufite icyizere muri Nyagasani Mukama. Imiryango myinshi rero mu bindi bihugu byo mu Majyaruguru ndetse no mu Burengerazuba, imiryango imwe ntabwo ikemera, ku buryo umuntu ashobora gukurira mu muryango batajya mu misa, batajya gusenga. Ibyo rero iyo atabigira nta biragoye kumva ko umuntu azavuga ngo ngiye kujya Imana. Hari icyo kizere cy'uko umuryango muri rusange ufite ikibazo, cyane cyane umuryango benshi batakemera Imana. Ibyo rero bikagira ingaruka ku bajya kujya Imana ndetse n'umubare ukagabanuka. Ikindi ariko ni uko ndetse n'imiryango usanga bafite umwana umwe cyangwa babiri, tuvuge mu bihugu byo mu Burayi cyangwa se no muri Amerika. Ugasanga rero niba bafite umwana umwe kugira ngo azatekereze ko azajya kwiha Imana, kubera ko imiryango myinshi iba itagize umwana urenze umwe, ababyeyi usanga batabishe. Ujya no kujya kwiha Imana habamo ishyaka ry'ababyeyi yuko bagushyigikiye. Icyo kero cyo kutagira abana na cyo ni ikibazo gikomeye. Dushobora no kujya ndetse no mu bindi bihugu nko mu Bushinwa cyangwa se n'ahandi, usanga hariho politiki yo kugira umwana umwe. Ibyo rero nabyo byagabanura abajya kwiha Imana, cyane cyane ko haba hari yuko uzajya kwiha Imana akaba padiri ntazashake. Yari itegeko dufite muri Kiliziya, muri Kiliziya Gatolika ya Roma. Ibyo rero nabyo biri zimwe mu mpamvu zishobora kugabanya umubare. Ariko icyo nashimangira ni igihe cyo kutagira cy'ukwemera kwagabanutse mu muryango.
Yego. Ama mu iryo shyirahamwe ry'abapatiri bo muri Irlande baravuga ko atagikozwe abapatiri azaba baryi bake cyane, bakibaza ko umuntu ngira ngo hariho abahora bavuga mu ntamatama, sinzi ko hari byigwa birakoreka, sinzi ko hari kidaje abona ko Ekleziya Katolika yari kwiye kwiyumvira ingene yemerera n'abalayik abadi bubatse ingo zabo nabo bagashobora kwinjira mu gipatiri. Ivyo vyo ari vyo hari ico muri avyumvikana ko hari bivugirwa mu manama y'Ivatikano canke
ibyo ubundi mu uko kiriziya ifata ni uko dufite abadiakoni bashobora gukomeza umurimo wabo muri kiriziya kandi barashatse, abo twita rediacre permano. Abo barahari mu bihugu byinshi, aho nize muri Amerika bariho hari benshi twarakoranye, ntabwo nshidikanya ko no mu bihugu byinshi byo mu Burayi bahari. Icyo rero kirahari yuko n'ubundi hari abashatse basanzwe bafasha umurimo wa kiriziya. Ku by'igipadiri rero imwe mu ibango ryo kujya kuba padiri ryashyizweho ni uko umuntu aba ari ingaragu, ibyo bigafasha ko ubuzima bwe bwose abweguriye Imana akitanga wese, akishushanya na Yezu Kristu utarigeze ashaka. Iryo tegeko ni itegeko ryaje mu kinyejana cya gatatu cya kiriziya muri konsili ya Elvira. Rifasha kiriziya cyane kugira ngo uwo wese ugiye kwiha Imana muri kiriziya gatolika ya Roma yitange atitangira itama, yitange n'ubuzima bwe bwose. Uko kiriziya rero iri imbere izamera biri mu biganza by'Imana. Ariko iryo tegeko uko rimeze ntabwo ari bibi, ihereye nko kuri experience y'ubuzima bwanjye, imfasha kwitanga wese. Ndabwo nshidikanya rero ko kiriziya mu myaka iri imbere izakomeza gusuzuma ndetse no kurushaho kwiga ikareba koko eze ibyo birakwiye. Ariko kugeza ubu tubona igihe atari cyo, cyane cyane ko tugerageza kwishushanya na Yezu Kristu we wari ingaragu.
Yego, murakoze. Reka tuje ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka kubabaza utubazo dutandukanye. Turahera kuri Ahmed ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turakomeye. Urakomeye nawe, uherereye he?
Ndakomeye, meze neza, ndi mu Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundu, umurenge wa Buyoga. Ndagira ngo mbaze padiri, arimo aravuga ko ikintu cyo kugabanyuka k'umubare w'abinjira mu gipadiri ngo kiri guterwa no n'imyemerere yagabanutse mu bantu. Ese ndagira mubaze, ese ni imyemerere yagabanyutse mu bantu cyangwa ni imyigishirize isigaye yaracitse intege? Aba sinabifata nk'aho wenda ari imyigishirize yacitse intege nko mu nsengero cyangwa se mu makiliziya, bigatuma aba baturage noneho abantu babura n'ubundi bwa bushake buturuka mu kuba bigishwa. Nicyo kibazo naringize.
Urakoze Ahmed. Uri uduhamagaye uri mu Rwanda?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwindo, umurenge wa Buyoga.
Urakoze cyane. Kugira umunsi mwiza. Patiri Marcel Wineza aca kwishura mu kanya. Ugira umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego Pati, turabasubije mikoro. Ugira mu ishuri Ahmed.
Urakoze cyane Ahmed. Ku kibazo ufite, ni ikibazo cyerekana ko ufite ishyaka kiliziya, ndetse ugerageza no gusuzuma impamvu imibare yaba igabanuka ndetse ugashaka n'igisubizo. Ni byiza rero, ibyo nagira ngo mbigushimire kandi uzabikomeze. Nari mvuze ku myemerere mpereye ku bihugu byo mu burengerazuba cyangwa se mu majyaruguru y'isi, ariko nta nubwo navuga ko n'iwacu nabyo tutagombye kubishimangira, kuko dushobora no kugira imibare myinshi ariko ukwemera kudashinze. Ni byiza rero kugira umubare ariko ukagira n'ubwiza, ubwinshi bujyanye n'ubwiza, icyo twagishimangira. Hanyuma ku myigishirize yaba yaracitse intege, ubwo aho ngaho umuntu byaterwa na konteksi umuntu arimo, byaterwa n'icyo ushaka kuvuga. Ese ni umwigisha kanaka, ni padiri kanaka? Ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo twabishyira muri rusange, cyane cyane ko tuzi ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bigisha neza. Ariko aho biri biraduhamagarira kwivugurura. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yagarutseho kuri icyo kintu cy'uko kiliziya igomba guhora yivugurura. Constant renewal, constant reformation. Ibyo rero natwe biradufasha iyo tubyumvise mu bakristu kugira ngo twivugurure. Iyo myigishirize kandi ntabwo ari kwigisha gusa, ari ukwa padiri n'abarayiki nabo bafite ubutumwa bwo kwigisha mu buryo babaho. Kwigisha rero ntitugarukire kuri padiri gusa cyangwa se ku mudiyakoni. Ariko hari aho bishobora kuba atari byo, hakaba hari umupadiri ushobora kuza yenda atiteguye neza cyangwa se bamutunguye. Nabyo ni byiza kureba icyabiteye mukamugira inama.
Patiri, murafise mu byo mwize, murafise impamyabushobozi y'ikirenga twita PhD mu bya teolojiya, mwayivanye i Boston aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri college y'aba Jesuite. Muri ico gisata ca teolojiya mufise mw'impamyi ya bushobozi y'ikirenga, baravuga iki ku bijanye n'ingene inyigisho zigenda zitera imbere bibangabanganywe n'ibihe tugeramo? Hari ico babivugako?
Yakoze cyane. Iki ni ikibazo umuntu yakwandikaho igitabo. Teolojiya mbere na mbere se bivuze iki? Ni ugushaka kugera, ni ukugira ukwemera gushaka kurushaho kumva. La foi qui cherche à comprendre. Ariko none hatari ukumva gusa, ndetse ukanakunda kandi ukagira n'icyizere. Hari ukwemera gushaka kumva, ukwemera gushaka kugira icyizere, ndetse kugira n'urukundo. Ibi twakora ku rugero rwa mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa gatatu, aho Yesu Kristo agenda ahura n'umwe mu bafarizayo witwaga Nikodemu, hanyuma akamubaza ati ariko njye nakora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka? Hanyuma Yesu akamubwira ati genda uvuke, uzavuka ubwa kabiri. Nikodemu ntiyabyumva neza, ariko muzi ko Nikodemu ivanjiri ya Yohana ijya kurangira ari mu bajya gufasha Yesu Kristo bakamushyingura. Bivuze ngo nubwo atari yabyumvise mu ntangiriro, uko yakomeje kugendana na Yesu hari icyo yumvise, kuko yari yaje nijoro, hanyuma ajya gusaba umurambo wa Yesu Kristo ngo bawushyingure ku manywa. Ni kwa nkwa hari icyari cyahinduka. Muri ibyo rero ndibaza ko uko kwari ukwemera gushaka kumva, yari yifitemo imbuto y'ukwemera ariko ashaka kumenya uko kwemera icyo kuvuze. Numva rero aho ngaho teolojiya hari icyo yadufasha, kugira ngo niyo twaba twifitemo ukwemera ntibivanaho kurushaho kumenya kumva, ndetse no gusobanukira ibibazo benshi bibaza. kwajya ndetse no kukwemera gushaka gukunda kwemera gushaka gukunda munivuga ko Yesu Kristo atanga urugero rwa wa mugabo wari umukire wa musore wari umukire akaza kubaza Yesu ati ariko nanjye nako iki kugira ngo nzabone ubwami bw'Imana bijuru hanyuma Yesu akamubwira ati genda ugurishe ibyutunze byose hanyuma uzinkurikire iziko batubwira ko muri yavangiye batubwira ko uri yari umukire cyane akagenda ababaye mu kwango yari aboshywe n'ibyo atunze ariko ikigaragara ni uko yari afite yari afite yashakaga kumenya uburyo yabyumvira ngo nayo icyo yadufasha nko ngaho ni ukugira ngo twigire mu rukundo rwabasha guhindura abandi rugahindura abandi ubuzima kandi ntitube abacakara ibyo dutunze cyangwa abo turi bo ibyo twanabijyana no mu mateka ya henshi muri afurika cyangwa se no mu bihugu byacu mu Burundi mu Rwanda urukundo rwa rundi rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo nabihera ku umwe mu bahanga muri teolojiya witwa Thomas d'Aquin cyangwa se mu cyongereza Thomas Aquinas urukundo rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo birajyana ntabwo rero ibyo rero birenga amarangamutima kandi uwo nguwo wifuriza undi ikifuriza icyiza ntabwo ari uwo mu muryango wawe gusa uwo wese wari mu ishusho ry'Imana ahungira ngo urumva ko muri icyo teolojiya yadufasha hanyuma noneho ukwemera ushaka kugira icyizere mu buzima twibaza aho tugana twibaza ndetse muri ubu buzima nahangaha bizagarukira reka dufate urugero nanone mu ivangiye kuri benshi bazatwumva bazadukurikira cyangwa dukurikira bivuga ko hari umubyeyi w'abahungu ba Zebedeyi aza kubaza Yesu Kristo ati akeka ko Yesu Kristo ari umwami ari umuntu ukomeye rero nagira ngo uzabe mu bwami bw'ijuru umuhungu wanjye umwe azabe iburyo bwawe undi abe ibumoso yari bavangiye ntabwo bagenda bakibariza ariko icyo bitwereka hariya ni uko uriya mubyeyi yari afite kwemera ariko agashaka kumenya ese nakwizera iki mu buzima buzaza niba nabivuga gutyo urumva rero aho ngaho dutangira kwibaza ku bibazo byo gusobanura abo turi bo ikoresho mu bunini niba nabivuga gutyo urumva rero ko aho ngaho teolojiya byinshi biciye ukwemera gushaka kumva ukwemera gushaka gukunda ukushaka kwemera gushaka kwizera ko ubuzima butarangirira aha ngaha ukwemera gufora no kugerageza gukumbura ku bibazo benshi bibaza ukwemera gushaka kunga cyane cyane mu bihugu byacu abantu benshi bagize ibikomere uko kwemera rero ntabwo ari uko mukirere ni ukwemera guhera kuri kontekste n'ibibazo abantu barimo
murakozengeraho
ngaho nka nabo yaba nko i Burundi yaba mu Rwanda reka tuvuge Burundi ntabwo twakora teolojiya cyangwa se twagira kiliziya twirengagije urukundo b'abana b'ibuta bagize bakitanga bakanga kwivangura kugira ngo abenshi barahazi b'abana banze kwivangura ku moko cyangwa se u Rwanda b'abana b'inyange banze kwivangura ngo abana b'abahutu abana b'abatutsi bakerekana urukundo rurenga amoko hanyuma twagize ngiyongeraho n'ibyo nandika hamwe ntabwo twakora teolojiya mu Rwanda twibagije amateka twagize ibikomere by'abantu batandukanye ibikomere by'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi ibikomere by'abarabyeta kubera ko amateka y'imyaka myinshi batabona imiryango yabo kubera ko hari ibyo basabwa kuzuza ibikomere byabuze abana babo ku rugamba bahise kurwana badatuye igihugu rero teolojiya ibifiteho icyo yabivugaho kandi yafasha umuryango w'u Burundi cyangwa wo mu Rwanda kugira ngo twese tubashe kuba abantu buzuye kandi bakize
murakoze cyane Patiri tufatiye Israel ku murongo wa telefoni Israel ikaze ku ijwi rya Amerika Israel uratwumva Cyril uratwumva wewe Israel yagiye Cyril uratwumva
ndabumva neza cyane nta kibazo
uhererehe Cyril
banje kubara mutumirire mu Rwanda muri Kayonza
natwe turakuramukije twagutumira ino munsi Patiri Marcel Uwineza
yego ariko ntabwo mwatubwiye hari gukorera ubutumwa niba ari mu Rwanda niba ari hanze ntabwo twabashije kuba twabimenya
twabivuze ko ari muri Kenya tucugurura ikiganiro.
Yego.
Ari muri Kenya mugabo yagiye akorera ubutumwa hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi, yarabaye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavanye impamyabushobozi zitandukanye zirimo n'ibya teolojia ku rwego rwo hejuru mu bya PhD.
Yego, ndi gutekereza ashobora kuba ari umupadiri wo mu bihaye Imana atari umudiyoseze nk'uko baba bari mu byiciro binyuranye. Hanyuma nabashimiye kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye, byari bikenewe nabyo. Ariko mu byo numvise bagiye mu byo yavuze, numvise avuga yuko umuhamagaro uhera mu rugo. Ariko kandi nanone hari bamwe njya mbona bihimana ariko baravutse mu rugo rw'abantu batari abakristo, batari abapagani, akabaho ngaho n'ubundi ari umukristo akibatirizwa, akaba yace nko muri groupe vocationnelle cyangwa umwe muri umwe mu miryango ya Gisiyo Gatolika, ikabasha kuba yamurera n'ubona akaba yazamuka ikarangira yihaye Imana, akaba umufurere cyangwa se umupadiri cyangwa se umubikira. Nabyo hari igihe njya ndibona nabyo wenda hari ukuntu abivuze kubitubwiraho neza. Ikindi, aho ngaho muri icyo gihugu abapadiri bari kugenda bakendera, ntabwo wavuga ngo wenda se ntabwo wavuga ngo ni ukwemera guki, kuko nshobora kuba wenda bishobora kuba biterwa n'imyumvire yabo cyangwa se bikaba biterwa n'umubare w'abo babyara w'abaturage babo, kuko ari n'igihe wenda nk'igihugu kiba kitemere kurenza abana babiri. Abana rero no kugira ngo
byabitubwiye ko icyo kiri mu bigabanura ibyo bitigirira je nyine.
Kiliziya rero buriya njyewe ku ruhande rwanjye, ntabwo mvugira uruhande rwa padiri, ku ruhande rwanjye nemera ko kiliziya ari ya Yezu Kristu ubwe. Nemera yuko ntabwo abapadiri bashobora kuzabura, kuko mpamya neza yuko Yezu Kristu atashobora kubura abamubera bahamya. Mu icyo gihugu bashobora kutabonekamo, ariko mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ahandi hose bakaba babonekamo kandi bakaba bakoherezwa gukorera ubutumwa. Ngo biri kose ingoma ya Kristo izatsinda. Murakoze cyane.
Ariko imbere y'ukugenda gasirire, akabazo wabajije kuko watanze ibyumviro mu gakabazo warubaje patiri muri rusangi nakahe?
Nakajyanye ni nanga ku bijyanye n'umuhamagaro, aho yatubwiye yuko uhera mu muryango, ukaba wari umuntu kenshi akunda gufatwa n'umuhamagaro kw'iha Imana, byaratewe n'uko yarezwe n'uko yabayeho yavutse mu bakristu. Ariko ku ruhande rwanjye mbasha kuba nabona ingero z'abantu banyuranye bagiye biha Imana, ababyeyi babo atari abakristu.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Hari n'urugo nzi rwavuyemo abihaye Imana kandi atari abakristu gatolika. Nabyo nagiye mbasha kuba nabibona. Murakoze cyane,
ugira umunsi mwiza. Patiri Marcel, sinzi ko ari cyo mufise mu ishura umukunzi w'ijwi rya Amerika. Yego,
murakoze cyane kandi nshimire Israel ku bibazo byiza n'ibitekerezo. Kandi mubwire ko ndi umupadiri wo mu bihaye Imana, ndi umupadiri w'umuyezuiti w'umunyarwanda, nkaba nkorera ubutumwa hano i Nairobi muri universite yacu Hekima, Hekima University College. Hanyuma ngiye ku kibazo kimwe abajije ngo umuntu ashobora kuba padiri bitavuye gusa mu muryango, ngira ngo ntumiye Israel ni ukwagura uburyo yumva umuryango. Umuryango hano ntabwo uvuga gusa kwa papa na mama cyangwa se kwa sogokuru, kuko umuryango cyane cyane muri bihugu byacu bya Afurika cyangwa se no mu Rwanda no mu Burundi, umuryango ushobora kuba ba marume, ushobora kuba umuryango ushobora kwaguka ukagera ndetse no kwishuraho nize. Ibyo byose nabyo bishobora kungiraho impact cyangwa se ingaruka.
Patri turaca
byari
bicitse, byari bicitse. Ego, murakoze cyane. Turafise na Eric ku yindi murongo wa telefone. Eric, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze cyane.
Uherehe ga Eric?
Ya, ubu ngubu mperereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko mu murenge wa Ndera. Ndabanza kubashimira mbere ya byose, ndetse nshimira n'umutumirwa. Rero ku bijyanye n'ibijyanye n'igipadi cyangwa se n'idini rya Katolika, ubu muri iyi minsi bo sinzi uko nabivugaho, kuko bisa nk'aho akenshi na kenshi hari inshingano zagiye zisa nk'aho zitacyubahirizwa cyane, nimba haba habayeho kwirengagiza cyangwa se kutemera cyangwa se kuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe bamwe tuyica tubizi kandi akabikora nkana. Ubu ngubu urajya kureba ukabona ugasanga nk'umuntu wakaguhaye urugero rwitwa ka umupadiri ukomeye, ugasanga afite abana batatu, kandi abana batatu basangiye abamama ababyeyi batandukanye b'abamama. Rero sinzi ikintu nakwibariza umutumirwa nk'umuntu w'inararibonye ubasha kureba ndetse afite n'ubushishozi. Ese ahanini ibyo ngibyo biterwa n'irari, ni imyemerere, ni ukudohoka, cyangwa se ni ukuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe abapadiri batayubahiriza? Turabizi ko imyemerere y'umuntu ni umutima we, ariko tujye tumenya ko n'idini ribereyeho kugira ngo risobanure umuntu. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ubwire umunsi mwiza ngahe Kigali.
Yego namwe.
Yego Patiri, akabazo ka Eric i Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane Eric, kandi ikibazo ubaza nabyo ni ikerekana ko ufitiye ishyaka Kiliziya. Niko mbyumva ko wifuza ko iby'abantu bemera basezeranye babibaho. Icyo rero ni ikintu cyiza. Ndagira ngo mbere na mbere y'uko njya ku kibazo bajije, nagira ngo mbanze nshimangire ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bidahemuka. Urabona hari igihe usanga muri iki kirere ubu ngubu turimo kuvuga, hari indege nyinshi cyane zirimo zigenda, ntabwo tuzivuga, ariko haramutse hari imwe iguye, niyo yongeye ivugwa. If there is one plane crash, niyo niyo benshi bazavuga. Nagira ngo rero na kenshi tujye tuhera no ku bapadiri benshi b'indahemuka benshi badufashije no kugira icyifuzo cy'uko natwe twaba abapadiri. Hanyuma noneho tujye no kuri iki ngiki cy'uko ariho benshi bahemuka, kandi iki ngiki ntabwo ari ukukinyura ku ruhande. Icya mbere nagira ngo nshimangire ni uko burya icyaha kirihishira. Ariko noneho kikihishira iyo kimenyekanye, ugasanga uwagikoze abuze aho arigitira. Ibyo rero ntabwo ari ku bapadiri gusa, no mu ngo birahari, ariko noneho ndetse no kubatarashaka. Ariko ku mupadiri we, kubera ko aba yaranabisezeranye, duhamagariwe kubibaho kandi tukabera abandi urugero. Eric, mbigarukeho kandi mbishimangire. Icyo nasaba rero ni uko mwatwakomeza gusaba abapadiri ngo icyo twemeye tukibeho, kandi ibyo twigisha bigarukire mu buzima bwacu. Ikibabaza ni iki? Ntabwo ari uko ikibabaza ni uko umupadiri yakoze ayo makosa, yagiye muri icyo cyaha akihishira, ntashake no kuzamenyekana abana ntibamenye se, cyangwa se niyo bamumenya ntibabe babivuga tuzikuma ngo bimenyekane. Ibyo ni bibi, ni icyaha. Ariko noneho hari n'uko umwana aba akuze adakuriye mu muryango nyawo, aho afite se na nyina, agakura yuzuye. Icyo rero kirababaje. Umwana ni byiza ko akurira mu muryango aho afite se na nyina, ku buryo ubu ngubu twebwe nk'umubayizi w'iki haramutse hari ugize iryo kosa, turamusezerera agataha akajya kuba ku rugo. Ku buryo tuba twifuza ko agenda agashyira mu rugo akarera wa mwana we, umwana ntagirwe n'ingaruka z'amakosa ya se. Kandi ngira ngo nari n'ahandi bagiye babigarukaho, ku buryo umupadiri amenye ko afite umwana bamureka akagenda. Ariko nanone na byiza kumenya ko ni kimwe cy'uko umupadiri ashobora kuba yakora ikosa akarikorana na kanaka, ni ikindi cy'uko ashobora kuba yavuga ngo uyu muntu barashakanye kuko ni uwundi muhamagaro. Icyo nacyo ni ukuri, ntibivuga ko yagombye kwishyira cyangwa bagumemo, kandi umwana we agomba kubaho neza. Icyo ngishimangire. Ariko kuvamo ko ngo agiye guhita ashaka wa wundi, bashobora no kuba atari uko babyaranye bakundana.
Hanyuma
nashimangire ni uko hari n'abandi bashobora no gutega imitego padiri.
Bakayimutega gute?
Kubera ko padiri akagira umutima mwiza, bagatega umutego padiri kugira ngo bamugushe mu bishuko. Abo bose rero babikora nagira ngo nabo tubahe gasopo, ahubwo bafashe padiri kurushaho kubaho neza ibyo yemeza. ndumva nagaruka kuri aho ngaho, ariko noneho nshimangira ko hari n'abandi benshi kandi bitanga kandi beza twibagirwa, ahubwo tubafashe kugira ngo babere urumuri abandi.
Ego umuntu akibaza kuko mu myaka ya kahise, sinzi ko ariko ari iterambere rya internet canke iki, mu myaka ya kahise ntivyavugwa cyane ko utwo tunenge ntitwavugwa cyane ku bapatiri, ariko ubu hariho nimba nyihenze n'abasenyeri bamaze kweguzwa mu Faransa na hehe, ni bihe tugezemmo, na kera vyariho ntibimenyekane cyane.
Urakoze cyane, ikibazo kiza kumenyekana, kugira ngo hari impamvu nyinshi bimenyekana, kurabona uko isi igenda itera imbere, ni nako ndetse n'itangazamakuru no kumenyekanisha ibyabaye biyongereye. Social media yariyongereye, ubu kera urazi ko hari abantu umuntu ashobora gupfa akitwa na kanseri ariko batabizi bakavuga ko bamuroze, ariko ubu umuntu abazi benshi bamenya ikibatwaye. Hari uburyo siyansi na tekinoloji nazo ziyongereye, ndetse no kumenya gucukumbura abantu bakamenya ikibi cyabaye kandi kikavugwa. Ntabwo rero twagereranya ibihe turimo ngo tubigereranye n'ikinyejana cya 20, ikinyejana cya 19, hari ibyagiye bihinduka, hanyuma n'imyumvire y'abantu, hanyuma hari n'ikindi cy'uko abantu bari bafitiye icyubahiro padiri cyane, ni byiza kubaha, ariko ibyo nabyo bishobora gutuma hariho ibitavugwa kandi byakagombye kuvugwa kandi ari bibi. Icyubahiro burya ni cyiza, ariko ni byiza iyo kijyanye n'ukuri. Ibyo rero hari uko abantu bagiye batinyuka bakavuga ibyo ibyabaye, nk'urazi ibyagiye biba ku muri kiliziya muri iki gihe cy'uko hari abapadiri bagiye bakora icyahane kama kamere cyo kwangiza abana cyangwa se n'abandi batishoboye. Ibyo byamenyekanye kubera ko ubungubu abantu bazi uburenganzira bwabo. Hanyuma no gushaka ko padiri aba accountable ku bantu ashinzwe.
Tuafise na majese kumurongo wa telefone muri yagi hera tukwa kwa muri Kenya. Tuafise Fred. Fred, ikaze kujugi Amerika?
Mrakote chani.
Uherelehe?
Kwa muri Kenya hano, yita muri Nakuru.
Nakuru, mhm. Umva ko twagutumiri umupatiri wo ngaho muri Kenya iwanyu. Akabazo rero yarakumva muri hamwe. Ego akabazo kawe kwa patiri Marcel Wineza.
Ego ndagenda kumubaza mugabo abanze mbabereye cyane abapatiri, nuvuga ku isi yose barabwara cyane, nabo nyine barabizi ko babyara kandi bakabyara ku bagore batandukanye
bose. Ni ukuri kuravuga ngo bose wishize muri rusange, mvuga bamwe bamwe nawe
umukatorike ahantu nagenda ca nsanze ndi mu Burundi, hari mu Burundi abapatiri barabyara, mugabo iyo haba ibonete yuko ngiye kumenyekana baca bari abo babyaranye bakamuhanga amafaranga bakabisuka bakabigahererya. Rero ikibazo ntabwo ndakubaza kubera iki batoraba ingene bosaba umwungere wa Kiliziya Katolika akabemerera kurongora bakagira umugore umwe, ko dusanzwe tuzi yuko Bibiliya dukoresha muri Katolika isanzwe itwemerera kugira umugore umwe, ntako tugenda bagenda barabyara aho bageze. Tuzaba dusanga Kiliziya Katolika twari ari umuryango yabemera mugabo duhave dusanga yahinduye izina.
Urakoze ngaho muri Kenya. Reka Patiri Marcel Wineza kwishuri Patsi.
Urakoze cyane. Ni ikibazo tutavuga ngo tukabye nk'uko navuze, ntabwo ari bose kandi ngira ngo n'uyoboye iki kiganiro yabivuze. Uravuga uti abapadiri barabyara ariko si bose, ngewe nta mwana mfite. Hanyuma kandi narabisezeranye, hariho na benshi ndetse benshi bamaze imyaka myinshi kundusha bageraho aho Nyagasani abahamagara batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina, bivuze gutyo. Ibyo rero ntitugakabye. Ariko icyo nashimangira nuko hariho na benshi bashobora gutuma tugwa, ariko noneho ni kindi no kuvuga ngo dusabe ko papa asaba ko abapadiri bashaka burya iyo padri yo papa yavuga ngo abapadri bashake ejo n'ubundi waba yifite ingeso yo gukora icyo cyaha n'ejo yajya mu bandi bagore kuko ngo ni nta handi upfutse igisebe utabanjije kucyoza indi niba ushaka n'ubundi icyo nshaka kuvuga niba hari umupadiri umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bakoze aya makosa ntabwo twabigereranya ngo tubishyire kuri bose ahubwo icyo twakora ni uko dufasha ba bandi bafite icyo gisebe tukacyoza kuko ndi ejo yashaka cyangwa niyo papa yavuga ngo bashake baramutse bisanze bifite n'iyo ngeso n'ubundi bajya no hanze bakabikora ubu se mu miryango ntabwo dusanzwe tuzi ko abantu baba barashakanye barasezeranye ko batazacana inyuma hanyuma umwe turabihura nabyo kenshi imyaka cumi n'ubundi kubera ko n'ubundi iyo ngeso yari asanzwe ayifite ntabwo se n'ubundi aba ari asanzwe afite umugore cyangwa umugabo ukwabo ni byiza kujya ku muzi w'ikibazo iyo ngeso umuntu aba yifitemo hanyuma kiliziya nta muntu n'umwe ushyiramo akagozi ngo aze abe padiri ibyo ni byiza kubimenya ni ibintu wumva ko nyagasani yaguhamagaye hanyuma hari foromasiyo imara imyaka myinshi ntabwo bivanaho kuri uwo muntu ariko iyo myaka yose igufasha kwitegura kumenya inshingano ugiye gufata kimwe n'uko umuntu ugiye gushaka nawe ayitegura tugomba no kubiramforosa ku buryo no kwitegura ku bashakanye nabyo kuko nabyo ni ikibazo ariko ntabwo ari ukurwanya ikibazo bajije ni ukubanza kujya ku mizi y'ikibazo niyo papa yavuga ngo abapadiri bashake n'ubundi abifite n'iyo ngeso bake n'ubundi batabanje gukemura icyo kibazo n'ubundi bajya bajya mu bindi kandi bitari byiza nuko rero nuko nagusubiza hanyuma ni byiza kwibuka ko atari bose
yego yavugiye muri rusange kandi si bose
n'intangarugero nuko turi mu kiganiro nk'iki ngiki ndibuka ko hari umudamu wigeze kugerageza ashaka umwana afite umugore afite umugabo bari umugabo yari afite ikibazo cya diyabete ku buryo batabashaga gukora ibyo bashakanye yashakaga rero umuntu wo ku ruhande wamukemurira ibibazo ndanga arababara arananuka arangije arambwira ati abana nibo baha imboga nziza bakanga kuzirya ibyo rero nagira ngo abanyumva kandi babyumve neza nagira ngo nkumvishe ko hari abapadiri benshi kandi bitanga kandi bakurikiye ibyo nyagasani yabahamagara kandi bashobora no kuvuga ngo niyo ibyo nubwo nshobora kuba nemerewe byinshi byose siko bimfasha nkuko Pawulo abivuga byose ntabwo ariko bimfasha
ngira ngo aratomokewe. Turafite na Celestin ku yindi murongo wa telefone. Celestin, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye Celestin?
Iherereye muri Kenya. Yego, nitwa Celestin Murango Kado nk'uko mumpamagaye kandi ndabanza gushima aba bakozi b'Imana. Ntabwo ngenda umukatolike ariko aba bakozi b'Imana Imana niyo kubashoboza kuko burya nguwo yahamagaye iramushoboza. Ngendeye rero ku magambo padiri numvise wenda nubwo mwatangiye ikiganiro ntahari ariko hari amagambo hari ivanjiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere bitubwira ibyo inshingano y'abepiskopi ndetse n'abadiyakoni. Hanyuma nkabaza padiri wenda hari icyo yagiye asobanura ntabwo wabuza abantu badukiwe n'izo ngeso kubikora kubera yuko abantu baba batandukanye ariko siko abapadiri bose babyara mu gasozi cyangwa se siko basambana harimo rwose usezerana agasezerana isezerano kandi akarigumaho ntabwo ari bose nk'uko padiri yabivuze. Yego wenda bajya bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ariko reka nibarize padiri ese nk'umupadiri wenda bigaragaye yuko yateshutse kuri izo nshingano ni iki akorerwa tubwenda umupadiri wenda ubyaye hanze cyangwa se bikagaragara ko yateshutse agacikwa kuko nabona abantu burya imbere yo kuba padiri n'ubundi abari umuntu kandi abantu mwisi satani arabashuka cyane ese bakora iki nk'inshingano z'abepiskopi bakora iki murakoze cyane nicyo nashaka kubaza padiri
urakoze Celeste ngaho muri Kenya reka tuhe umwanya patriari yabivuze ko gato ko ivyo bakora amajezuita ariko reka tumusubize mikro avuge muri rusangi n'ahandi ico bakora mu gihe biramutse bibaye patiri Marcel
murakoze cyane urakoze cyane Celeste Murangwa nishimiye kumva kuri hano muri Kenya buriya nizeye ko tuzahura konange nibundi kandi ni byiza ko ikibazo cyawe urabona kugishyiramo muri gusa ntabwo urengera mu byo ngo ni bose iyo rero ni byiza kandi na byiza ko benshi babimenye kuwateshutse na nigeze kubigarukaho umupadiri wateshutse mu bayezuwiti nigeze kubigarukaho kandi ngira ngo ibyo biri n'ahandi henshi si mu bayezuwiti gusa benshi barasezererwa bakajya kwita ku bana babo aho bidashobotse musenyeri yumvikana na padiri bakareba procedure y'uburyo yamufasha kugira ngo ave muri icyo kibazo afite njye rero ntabwo ni musenyeri iki kibazo kugira ngo umusenyeri yagisubiza neza njye ndi padiri w'umuyezuwiti ariko mpereye kuri experience nzi y'abayezuwiti twebweho dufite tolerance zero kandi na padiri na papa Francisco muri iyi myaka yabigarutseho kenshi cyane cyane muri ibi bihe tuzi ko hari hagiye habaho za skandari nyinshi ubu hasigaye hariho tolerance zero ikirikomeye rero ni uko ingamba zashyizweho na za n'inama nkuru z'abepiskopi zishyirwa mu ngiro kwa ngo hari ikibazo kibaye hari uwakoze amakosa cyane cyane twibuka ko icyambere cya mbere kigamijwe mu gufasha wa mwana ariko noneho wa mwana kugira ngo azakurire mu muryango wuzuye ariko noneho no kumva icyatumye wa mupadiri ajya muri bya mu byo yagiyemo ese ni uko yari yarigishiriye ari muri formation ese ni byamugwiririye aho rero niho ngira ngo kumva ka y'umuntu byafasha hanyuma abasenyeri abepiskopi n'abashumba bashaka ko icyiza cyaba ku mwana cyangwa se kuri uwo mugore waba warabyaranye na padiri ndetse no gufasha uwo padiri bakabigira ariko nk'ubantu umupadiri ahangaha umujyana ahangaha yongera akora amakore akora ayo marorerwa ibyo dusigaye turi kubirwanya kuko tuzi aho byatugejeje cyane cyane mu bihugu bimwe aho abapadiri umupadiri umwe yimurwaga akajyanwa ahandi utabanjije gukemura ikibazo afite icyo kibazo akakimukana seretse rero ndumva ariko nagusubiza uteshutswe yagombye gufashwa ariko mbere na mbere duharanira inyungu z'umwana
Trose na Marcel kuyundi murongo wa telefone Marcel ikaze kujuki Amerika
murakoze cyane mbanje gusuhuza padiri Marcel n'ibazima banjye nagira amahoro hari muri Kenya mperereye hano i Kigali mu Rwanda n'ubundi ku ishuri ryabo ry'abayezuwiti hano Saint Ignace kibagabaga neza n'umerereye naryo ni ishuri ry'abayezuwiti hanyuma mfite inyunganizi n'ikibazo kimwe ikibazo ndakibaza nyuma ko mbanje ntange inyunganizi abantu bateze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ndashaka kubabwira yuko igiti cyeze ari cyo giterwamo imijugujugu ibyo bivuze ko uko Kiliziya Gatolika ihagaze uyu munsi ni nako yahoze kuva kuri Petero nta cyahindutse nta kiyongeyeho nubwo isi igenda ijyana n'ibigezweho bitewe n'aho igeze usanga nta muntu wigeze yigumura kuri Kiliziya ngo avuge ngo ngiye gushinga Kiliziya hariya ku ruhande wenda ngo tuvuge ngo ubwiyitwa Kiliziya Gatolika ngo reka nshinge Kiliziya n'ikindi zina hariya oya ariko uyu munsi turabona pasitoro arwara n'umudiyakoni bwacyashinze iryo torero abadive bavuye nk'abadive makumyabiri amadini makumyabiri adeperi byabaye uko n'abayisilamu ubona ko barimo ibice kandi bose ngo bemera bimwe njye nshimira Imana cyane kandi nkeye ishema no kuba ndi umukristu wa Kiliziya Gatolika umukristu wa diyosezi ya Ruhengeri hanyuma ikibazo rero ngiye kubaza padiri abantu benshi nanone bagarutse ku bijyanye ngo n'ubusambanyi ariko reka twibaze nabagabo bubatse tusanga badaye mu gasozi sinzi impamvu abantu bareze ku busambanyi ngo abapadiri ngo ibiki n'ibiki biki n'ibiki biriya byose impamvu bigaragara ni uko ari cya giti cyeze nyine giterwa n'imijugujugu kandi uwo shitani yafashe nta kindi bikimukeneye kuko bimufite niyo mpamvu itega imitego ababiyeguriye imana abasasaribeti ba nyagasani kugira ngo ibagushe noneho wa muntu muguye usange rubanda rubamwose none padiri akabazo k'amatsiko yaratangiyeho n'ifitiye gateye gake ni ukubera iki umwepisikopi uyoboye diyoseze yapfuye akiri umushumba w'iyo diyoseze ashingurwa kuri aritari icyo ni ikibazo kimwe akabazo ka kabiri nyakubahwa padiri Marcel uyu munsi mu mashuri y'amaseminari none rivari usanga iri hejuru kandi abana barangije abenshi ukabona ntibabonye amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru banabona amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru mbere y'uko bajya kwiga filozofi ari amashuri yandi banyura muri tongo ubwo ndavuga hano mu rwanda ugasanga abagezeyo benshi bahise bataha yemwe noneho batanaguye muri ya makosa wenda yo gufatanwa n'abakobwa batazuye muri ayo makosa ndetse batanabuze ubwenge yaba ari impamvu ki hatangira benshi hakarangiza bakeya ese bigera aho bavugaho bakabivamo cyangwa bamwe muri abapadiri bakeya bagaragaye imyitwarire itari myiza baba intandaro yo kuba gushaka avuga bati niba uyu nguyu twakafatiyeho urugero agenda cyatwe turajya he nyenda akaba ari byo bituma bavamo ese uruhare rw'abakristu ruburuhe kugira ngo abiyeguriye imana abasasaribeti baboneke kandi abatangiye iyo nzira haboneke umubare mwinshi w'abakomeza wo kugira ngo diyoseze ifite abaseminariste 30 hazasoze 2, 3, 5 twebwe nk'abakristu uretse kubasabira bisanzwe mu zindi nkunga cyangwa ibindi bifatika dukora iki kugira ngo umubare w'aboherezwa na diyoseze ukomeze kwiyongera abashyika ku ibanga ry'ubusasaribeti babe benshi murakoze n'ibibazo mfite nyakubahwa padiri
murakoze patiri Marcel utubazo twa bazina rwanyu Marcel ego patiri mwiko muratwumva patiri turacari kumwe ku murongo wa telefoni byari bicitse
ego hanyuma ku bibazo ubaza ikibazo cy'amatsiko ese kuki padiri umusenyeri umwepisikopi yapfuye ashyingurwa kuri aritari mukumiye nagira ngo nkubwire ko atari hose hari abadashyingurwa kuri aritari ariko umwe muri mu ruhererekane rwa kiliziya ni uko abepisikopi bazungura intumwa za Yezu Kristu intumwa Yezu Kristu yashinzeho kiliziya ye hari ikimenyetso rero cy'uko iyo kiliziya yubakiye kuri Yezu Kristu ariko Yezu Kristu wohereje abigishwa be intumwa ze numva rero ko ari ikimenyetso cy'uko ushyinguye hariya ni ugushimangira ko iyi kiliziya yubakiye ku ntumwa ariko umwepisikopi runaka ashobora no guhitamo ko ashobora gushyingurwa ahandi aho birahari na hano i Nairobi aho ndi ntabwo abepisikopi bose ariko bashyinguye muri katedrali ya Nairobi nagira ngo we urwo rugero ariko hariyo symbolic meaning yuko kiliziya yubatse ku ntumwa kandi abepisikopi bakaba bazungura intumwa basimbura intumwa hanyuma nihuse ku kibazo cy'uko abana bajya mu maseminari minerivari kabiri hejuru ugereranyije usanga atari no hejuru cyane ku ugereranyije n'ibindi bigo by'amashuri prive byongera ngo nabyo ni ukubisuzuma ariko noneho hari impamvu nyinshi abana basigaye bajya mu iseminari ntoya nyamukuru ni uko benshi baba bifuza kwiha imana kandi turagira ngo tubishimangire kiliziya irabakeneye niya Yezu Kristu ariko Yezu Kristu akeneye amaboko yacu ariko hari n'izindi mpamvu z'uko ababyeyi bamwe bifuza kohereza abana babo mu iseminari kuko amaseminari yigisha neza kandi umwana nta havanga ubumenyi gusa havana n'uburere ibyo rero ni ukuvuga ngo hari abashobora kujya mu iseminari atari uko mbere na mbere bifuza kuba abapadiri ahubwo ari uko bifuza kuzagira uburere bwiza ntabwo ari bibi ni byiza niyo uwo museminari yazubaka umuryango nyarwanda cyangwa se isi nziza ni byiza
ariko urumva ko hariho benshi baba baburiye mu mwanya wo kujya mu seminari kubera ko hari abandi bagiye ku mpamvu zitandukanye. Nizere ko icyo ngicyo Marcelli acyumva. Hanyuma noneho uko abana bagenda bakura, ibibazo by'umuhamagaro burya umuntu agenda akura ukagenda urushaho kumenya niba koko Nyagasani agushaka muri uyu muryango, hari awugera hagati akabona ko atari ibye agafata umwanzuro akandikira Musenyeri akavuga ati yewe rero ndabona kugira ngo nzandavure agira ngo nigendere ntakomeze rero mu iseminari nkuru. Ariko icyiza ni uko tutagombye no gushimangira gusa ko hari abava mu iseminari ntoya bagiye mu Nyakibanda cyangwa se n'ahandi kwiha Imana. Nkanjye ubwanjye nize mu Nyanza muri Kristerwa mu ishuri rya Kiliziya Gatulika ya Butare, ariko ntabwo ari seminari, ariko nabaye padiri Nyanza College of Kristerwa. Ni ukwagura rero kureba ko n'ayandi mashuri ashobora kubyarira Kiliziya abapadiri, bitavanyeho ko tugomba kugira aho irerero ryacu mu maseminari, ariko tukumva ko n'umupadiri ashobora kuba ahandi. Icyo nagusubiza. Ariko nshimangira ko Kiliziya ni ya Yesu Kristo azayikomeza. Yesu Kristo kandi inshingano ya mbere dufite na ukwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, la proclamation de l'Evangile. Iyo rero kugira ngo bikomeze dukeneye bitanga kugira ngo bakorere Yesu Kristo kandi batitangire itama.
Jean Claude, nawe turi kumwe ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye Jean Claude?
Ndi Kigali ahitwa Ikanyinya. Ikibazo cyanjye ese kuba abo bapadiri bamwe bakenera kubyara ugasanga bageze abo basambanya, ntibyaba biterwa n'uko idini rya Gatulika ribananiza? Cyane ko nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza ko kwiha Imana bisobanuye bisobanuye kudashaka. Yavuze ngo ni ugufatira urugero kuri Kristo, ariko intumwa Pawulo yaravuze ngo gukorera Imana utarashaka ni byiza, ariko kubishoboye gusa, naho utabishoboye we yemerewe gushaka kandi agakorera Imana. Byagorana rero ko bazareka gusambana kubera ko babashyiriyeho ihame binyuranyije n'ibyanditse. Ikindi cya kabiri yaravuze ko ngo hari abantu hari umudamu wigeze kumushaka kumugusha mu gishuko, arangije ngo aragerageza ntiyakigwamo. Ese byashoboka bite ko yaba atarakiguyemo dukurikije situation cyangwa imimerere abapadiri babamo baba barimo? Biragoye ko umugore mwagerana ahantu agusaba ko muryamana, bisobanura ngo ahubwo ntibishoboka ko uwo padiri yaba yarabikoze cyane ko
ntumurengere kuko Jean Claude sindakwemerera ko ubandanya gutyo, ntumurengere ku karimbi kuvyo atavutse. Ibyo yavuze ni ubuhamya bwiwe, bifata uko niko yabikubwiye. Ibindi byo kudiding byo kutemera ibyo yavuze yabyivugiye, ntitwo guhomwanya kubandanya. Ubwire umunsi mwiza.
Urakoze cyane, ariko rero nagenzise.
Wari uvuze gute?
Murakoze cyane.
Ubwire umunsi mwiza. Mwinga bw'ibyuma baratubwiye ko agatelefone ka Patiri Marcel kavuye ko, reka turindire turabe ko dusubira kumutora, hanyuma tumugarukane ku murongo wa telefone kugira ngo adusezere adutekerera n'ubutumwa ku batandukanye bariko bumva kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Patiri aragarutse, agatelefone kari katugoye, mbwa turasubiye kubatora Pati. Murakoze. Jean Claude, ibibazo yaba DJ sinshimye kubigaruka ko kuko harimo ibyo mwarimwe amaze kwishura, ikindi naco yadidinganiya kuvyo mwatubwiye ku buhamya bwanyu bwigeze gushaka kubagusha. Twamubwiye ko tutobiteba ko cane ivyo mwatubwiye rimwe mwabibayemwo, ariko dusa nk'abasozira rero ibitandukanye impande zitandukanye zikwiye gukora kugira ngo muriko muranandika n'igitabo c'ukungene umuntu yokira gukiza ibikomere. Pati, sivyo gukiza ibikomere vy'abantu, niko muri niko ni wowe mutwe igitabo muriko murandika? rero kugira ngo iyo mitima ikire mukize imitima ntikomereke yakomeretse isanasanwe mubijanisha no munyigisho muri ko murafata mu bwongereza kuvyerekeye leadership na management kuri St John University muri mu bwongereza nicaho umuntu akwiye gukora imitima isanasanwe gute yakomeretse ikire gute ico kibazo kivugwa muri Ekleziya Katolika ntigitsitaza abatandukanye hakwiye gukogwa iki kubwanyu mundongozi mu banyagihugu
murakoze cyane ngira ngo ni kibazo cyasubizwa mu buryo bwinshi ariko mu mwanya muke dufite reka mvuge gutyo nuko mbere na mbere n'ukwemera turimo turavuga hano nka ndavuga nk'umupadiri wa Kiliziya Gatolika nk'umuyezuwiti n'ukwemera Yezu Kristu kandi nta buryarya kwemera Yezu Kristu nta buryarya hari umwe mu banditsi umwe mu episkopi w'inshuti ukunda kuvuga ngo uwahuye na Yezu Kristu by'ukuri ntabwo aguma uko yari ameze uwahuye na Yezu Kristu by'ukuri ntaguma uko yari ameze he who meets Jesus Christ seriously can't remain the same. Ibyo rero nagira ngo mbigarukeho ko mbere na mbere cyo Kiliziya igamije ntabwo icya mbere ari ibikorwa social works icya mbere ni ukwamamaza Yezu Kristu ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo mu kirere bigomba gushingira ku kuri kukuri kuko abantu babaho donfonde si la verite uburyo abantu babaho hanyuma uko kuri kugagerageza gucukumbura ibituma harabayeho ibikomere ni mu byaba i Burundi yaba mu Rwanda tukagerageza gucukumbura ngo tumenye neza ukuri kw'ibyatubayeho amateka mabi twanyuzemo tukayashakira dushaka ko buri wese akira uriya rero mu Kinyarwanda dufite ijambo ryiza twita kubabarira ariko mu kubabarira burya harimo kubabara iyo umuntu rero ababariye nuko aba yabanje kwishyira mu yabashije kwishyira mu birenge cyangwa se mu nkweto z'uwababaye kugira ngo babashe kugendana nawe gukora mu isana mitima ni ukubasha kumva akababaro ukundi hanyuma noneho mugafata inzira mukagendana reka duhere ku ivanjiri ya Yezu Kristu n'ababigishwa be bagiye ku musozi wa Emausi urabona ko Yezu Kristu yagendanye nabo akabumva akumva akababaro kabo hanyuma noneho akabihishurira akababwira uwo ari we imitima yabo igatangira kugurumana natwe rero mu bihugu byacu ni ugufata iyo nzira yo kugendana kandi niyo nzira ya sinodi turimo muri iki gihe tukumva ibishimishije abandi tukumva ibibabaje abandi kandi twumve ko ibyanjye bishobora kuba bikubabaje ari biremereye kurusha undi nawe ufite akababaro hanyuma tukagendana hamwe icyo rero kirakomeye ibyo rero bishoboka iyo dushingiye ku kuri ariko noneho n'ikindi ni ukumenya ni ukudashyira ibintu byose mu gatebo kamwe twanyuze mu bibazo bitandukanye mu biremereye ariko byose ntabwo ariko bingana ni gusana rero imitima ni ugushyira ibintu ku munzani ibyo rero nabyo bishingira ku mateka twanyuzemo kandi tukayashakira ukuri ibintu tukagira hierarchie des valeurs donc ngo ibintu bishyize ku munzani hariho mu bibazo dufite rero iwacu ni uko benshi dushaka gushyira ibintu byose ku munzani umwe tukabinganisha kandi ububabare nubwo buri wese yababaye ariko ububabare bwa benshi mu Burundi ububabare bwa benshi mu Rwanda buri ku ntera zitandukanye ariko icyo twaharanira nka Kiliziya cyangwa se na teolojike yafasha ni uko ubwo bubabare bwose tubasha kubugendanira hamwe hanyuma noneho buri wese akakira ububabare bw'undi icyo kirakenewe hanyuma noneho ni ukurwanya ko ibyabaye byazasubira icyo tuvuga ngo never again ibyo rero ni ugushyiraho institution zikomeye zafasha umuryango nyarwanda ko abantu babaho mu kuri bakababa nta buryarya kandi bakabana kivandimwe izo institution rero ngira ngo zirakenewe izo zishoboka zihereye ku mashuri abantu bagahabwa kwiga bidahereye ku bwoko runaka bagahabwa kwiga kandi ngira ngo ibi birimo birashoboka abantu bakabasha kwivuza ziya za mituweli do sante dufiti wacu zigakomeza gufasha benshi abatabishoboye tukabafasha kugira ngo buri wese agire ubuzima kandi ubuzima bwiza. Yesu Kristo arabivuga mu ivanjiri ya Yohani 10:10 ngo naraje kugira ngo mugire ubuzima kandi mubugire busagambe.
Urakoze cyane.
Ndo hari byinshi rero umuntu yagarukaho, ariko ni byiza kugaruka no gushimangira ko Kiliziya ikorera mu isi ariko si iy'isi. Rero ntabwo rero duharanira ibitekerezo runaka, ibitekerezo byacu ni bya Yesu Kristo.
Patiri Marcelo Wineza, mwakoze cyane ku kanya mwaduhaye. Ejo nitwongera kubikora ko muzotwitabe nk'uko mwabikoze. Turifuza ko igitabo cyanyu nicahera tuzobatumira mukatubwira byinshi kuri ico. Mwakoze Pati.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Turawakiriye Nadia Taha na ingenieur bayikume muhinga bw'ivyuma. Mwakoze kuri mikro ya Lidiana ni nahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga yuno munsi. Turasubira saa 12 mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari.